umuzo ngelo impela uma uJesu esibizela ukwenza izinto kumbe into eqhele ngamalengiso emandleni ethu emvelo. Kungaba yini nelikhulu leli sijuluke uma sicabanga umuzwa ukwehluleka. Kothola ukuthi khona lapho kanye sisaqala nje kulubeka unyawo kunotho asuke efuna ukuba silwazi. Angikubingele ngikwamukele engosini yethu eFresh ngengosibalo Bhitsingema ongumlomo kaBenedict Diamond weChristian Networks. Ukuthatha amateka akho uthi kulule nyawo unyakaza umzimba kuvelele kakhulu lezi nsuku. Lo mqondo wokunyakazisa igazi ukuze ube nezempilo ezinhle akona umqondo omusha lo. Lokhu kuhlaba nomxhwele. UJesu wathumela abafundi bakhe abawu-12 ohambeni olwalunamandla. Bephuma bengena kumadolobha abawakhele. Beyotshela abantu ngaye. Babehamba ngenyawo futhi wabanika iy'nkombandlela benze njani. Babengamelwe ukuphatha lutho, bangaphathi kudla, imali, ayingishiyi ingubo zokushintsha. Kodwa uJesu wabanika okwabe kungcono kakhulu kunakho konke lokho. Wabanika amandla akhe, amandla ukukhipha amademoni, amandla ukuphulukisa abantu, amandla ukukhuluma amazwi akhe ey'nhliziyweni zalabo bantu nebala. Kwabe kuluhambo lwamandla lolu. NgokaLuka 9 verse 6, bahamuka-ke bahamba imizi ngemizi beshumayela ivangeli bephulukisa ey'ndaweni zonke. La madoda ayengebanga noJesu isikhathi eside kakhulu, ayengesibo osotheoloji abakhaliphile baseJerusalem, kodwa kwangabantu nje abayisebenzelayo, iningi labo babevele esifundeni saseGalile. Kodwa baphuma lapho bembathiswe amandla nguJesu ukumemezela iy'ndaba ezinhle futhi ulalele kahleke lokhu, baphulukisa abantu yonke indawo ezindaweni zonke. Kuyisimanga lokho. Kuyavama ukuthi uJesu asibizele ey'ntweni engaphezulu kakhulu kwamandla thina esinawo ngokwemvelo, futhi imvame esikukhohlwayo ngokuthi ubizo lwakhe luza namandla. Kahlehle, uma ngibuka izinto emumva, nanini lakhona engibizele ukwenza into engaphezu kwamandla ami, akakaza kwenze lokho ngaphandle kokuthi anginike amandla akhe nakho konke engikudingayo ukwenza ngawo nangakho. Akukaze nakanye. Ubizo lwakhe luhlala njalo luza namandla akhe. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe liFresh namhlanje. Sothokoza ukuzwa kuwe mlaleli ukuthi lezi inkulumo ziyakubusisa yini. Sidumisa iNkosi kunye nawe. Inombolo ethi WhatsApp ethi 067 706 0077. Kungenjalo kuningi okunye ongakuthola esinakho kwama-resources ku-www.freshzulu.co.za.